ko amawuliro kumiza obase ekyo nga nina lugambo lwafu ate ekyokukola nakyo kinoonya kikuze kuba okuyimba mwenzi gya siringi nemema kati njogera nga sekumuma nkikakasa nabangayirira mbasabye ebyo mu byamuke akanyomonyomo olumanyi nga lwa wano kakamya akatono mitala gyokajomera tebifaanana bifuna kino kikute nange ebifa mpaawa bindowoleza ebyo mbifuddeko simbulwanga muneetamwa kati nzize ku kyandeese toterebuka nina ekintakula neemulira ensolosozi omutwe ne ku nsimba nentabanguka ng'ekyokugattika abasajja kikimu ku kyo eggwanga lyaffe liggwawo bwe tuteefuge era abakyala kye mbasaba muteeka amatu kuluno nagiridde mmwe temuseetuka yakubasokola mbatuke ku ndigiriki ekintu kwagala kyo bambi kyatutonderwa naye okugattika abagattike tekikola bangi bendaba abalina omuze guno naye ye wana bwe wanyi bwe yalungiwa ate eriyo baana abakayita akamaketi one yekumbira gw'omu bwekyo kyaliba kyala okumanyibwa buli omu kagikukuse ofuuse kindiba omuwugirwa batuyanye n'ow'omuziro gw'onootweyisa naye kiki ekibatakula ne mubanga abawendule oba busimooni bwe buvaako embereberezi nojja kubufuna nga buli omu akulerula obwo obulungi bwonna kyala bukufa busa zaabu yote kugasiza lwa kutalika leka kugattika abasajja bw'otyo omukyala weefuge kuma ekitiibwa n'obwesigwa ojjukire nti ezeekusuuka leka kugattika abasajja bw'otyo omukyala weefuge kuma ekitiibwa n'obwesigwa ojjukire nti ezeekusuuka kwagala omusajja omutakifunamu ayagala abataana abamala ebizibu bye bujjoni bwagula ettooke kafumangege ate ndowooza bannyabo muli batendeke abaana abafumbo nze mbalaba nnyeyo gyepita mulala ne bw'aba n'abaana baguza waka takwatibwa nsonyi alengezza nga balaba ndowooza nabo okwekusukuka bakaggw ensonyi inake kalimu omwana akola alaba kale olusumuka lwaki tabakyaŋŋanye oyo omunenya otya ku ekyo ekyomukyogero teryatuma kisinga okwagala entulumeene bagattika n'oyiwaayiwa omusimbi ku kiŋaŋali ekitalina kkula ekikimala galanduka mulala nkuwoleza mbu ng'abasajja beetala nyabo kya butonde bwabwe tonyumya sirikawo sajja ne bw'aba n'abagazi 34 wadde mba okukikolera tewaba amufuŋŋana ate ne bwe kuba kwana kyabatonderwa akwaniddwa kw'olina okugaana weewome leka kugattika abasajja bw'otyo omukyala weefuge kuma ekitiibwa n'obwesigwa ojjukire nti ezeekusuuka leka kugattika abasajja bw'otyo omukyala weefuge kuma ekitiibwa n'obwesigwa ojjukire nti ezeekusuuka otoŋŋoola ndaba otunula kyamuli nsetereza byasoba anti eswere kwagala ebyobulungi byonoonya tobitukeko anti eyandikuwaddawo za kimululamuwe katuuke n'okutuuma amannya majweteke bakuyita ekiyambikobola omutayisa weewa ekitiibwa katebanna bakukikuwa bakutiisa amaaso kisingako okubeeyuka bino bye muwoza nti abambi twenkana nabo nyabo tekiribaawo kakasa tekiriba tugendere ku ekyo ekyatutonderwa tufugibwa nnuma empaka ezirwa eribeegeya oyitibwa mukapita kimanyiddwa okuva kuno lwaki bakusanga ne samusoni ekitintale kiki toyawula senfuliya ku kyogero otuuke n'okuganzika omupaka saakulimira mbadde nnabulya bedi mutakisakisa kaŋŋende enjiye mbaleetera ebisunsule
www.mp3ugandanmusic.com.